Unit 1, Dialogue 2. While Nick and Kathy are filling out their customs declaration forms, another customs officer enters the office.
Hamjambo.
Hatujambo.
Noticing that this officer is much older and of a higher status than the first officer they met earlier, Nick says,
Shikamo.
Marahaba.
And then to the first customs officer,
Habari za kazi?
Nzuri mzee. Shikamo.
Marahaba.
He then looks at Nick and says,
Jina lako nani?
Jina langu Nick Brown.
Habari za safari?
Njema.
He turns towards Kathy.
Na wewe, jina lako nani?
Jina langu Kathy Houston.
Habari za leo?
Salama.
Mnafanya kazi hapa?
Ninafanya kazi Tazara huko Dar es Salaam.
Na mimi ninasoma chuo kikuu.
Karibuni Unguja.
Asante.
Kwaherini.
Kwaheri.
Did you hear how the customs officer asked Nick for his name?
Jina lako nani?
Nick responded by saying,
Jina langu Nick Brown.